Oh yeah, yeah. Oh na 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 na. Be classy. 006. Kumbe mapenzi kudekezana sikujua. Na ndo mmeona. Amenishika kisogo, ameningata sikio, masaji kwenye mugongo, yendo langu chaguo. Sijui Mungu alimumbaga vipi, mana so kwa urembo. Sina kitu ila kwake nakiri, yendo mama yenu. Yendo Hawa, mindo Adamu. Tukichanganya damu pamoja, tunajipata mapacha. Ena kwenye lavu, yendo dhahabu. Tukichanganya damu pamoja, tunajipata mapacha tena. Mie nadekezwa, huku mapenzi yamewaka moto, waka moto. So kama na wabeza, mapenzi kama menishiki ya kamote mote, kamote. Are you okay, hijai mama? Are you okay?
Siju nifanye.
Nakupenda, hijai mama. Nakupenda.
Menivuruga akili.
Are you okay, hijai mama? Are you okay?
Are you okay, baby?
Nakupenda, hijai mama. Nakupenda.
Nakupenda sana.
Na miondoko, kiuno chaba ikoko, sura shepu wendito, paka nimekuita kimasai. Oh baby love, wendo nimesha kuweka ndani moyoni. Oh baby love, ujue hapa kwangu hawafu idafu. Tena akili hazipo, ubongo umechanganywa na mapenzi we. Wauni nimepata jiko, halali so mpaka nikachanjiwe. Mie nadekezwa, huku mapenzi yamewaka moto, waka moto. So kama na wabeza, mapenzi kama menishiki ya kamote mote, kamote. Are you okay, hijai mama? Are you okay?
Sijui nifanye.
Nakupenda, hijai mama.